You're a comforter to the lonely, the lifter of my head. I see you veiled in majesty, and we cry glory, glory.
Hallelujah.
Hallelujah.
We bless the Lord so much.
Tunambariki Bwana sana.
Today again we are looking at the mighty visitation on the 1st of November.
Siku ya leo tena tuangtizama mtembeleo mkuu wa Bwana siku ya tarehe moja mwezi wa November.
The Lord said when he comes he will come like a thief.
Bwana alisema atakaporejea atakuja kama mwizi.
And surely it is very surprising.
Na hakika ni ya kushangaza zaidi.
That when the church is just beginning to go into the heart of repentance.
Ya kwamba kanisa nilinapoanza kurejea moyo wa toba.
Then immediately at that time, there you go, he has shown the wedding rings.
Basi papo hapo anaonyesha pete za arusi.
That means surely the Lord will surprise many people.
Iyo yamaanisha kuwa Bwana atashangaza watu wengi.
But I want to take it to another level now.
Lakini ningependa kuelekeza kiwango kingine sasa.
The two wedding rings that the Lord showed me.
Pete mbili za arusi ambazo Bwana alinionyesha.
They are very similar.
Ni za upacha sana.
They are very identical.
Zinafanana zaidi.
So it's amazing that the ring that Christ will wear.
Ni ya kupendeza kwamba pete ambayo Kristo atavaa.
Is the same type of ring that the church will wear.
Ni aina sawa na ile ambayo kanisa litavaa.
It is the same ring.
Ni pete sawa.
It is the same ring type that the church will wear.
Ni aina ya pete sawa ambayo kanisa itavaa.
And so it means a lot to the church.
Na kwa hivyo yamaanisha mengi kwa kanisa.
That actually Christ will wear the same ring that she is supposed to wear.
Kuwa hakika Kristo atavaa pete ambayo yeye astahili kuvaa.
And when you look deep into the meaning of that presentation by the Father.
Na tunapotizama kilindini sana kuhusu mambo hayo ambayo Bwana alionyesha.
You see, number one.
Tunaona jambo la kwanza.
That the Lord is asking that the church take a lot more time in preparing the glorious wedding gown.
Kuwa Bwana aulizia kanisa lichukue muda mwingi kutayarisha vazi la arusi.
Because you see that the Father himself takes a lot of time preparing the wedding ring for Christ.
Kwa sababu tuona kuwa Baba mwenyewe achukua muda mrefu kutayarisha pete hizo kwa kanisa.
And number two, that means that Christ will marry only the church that is Christ-like.
Na hiyo yamaanisha kuwa Kristo ataoa kanisa la pekee ambalo li kama Kristo.
So again, the two wedding rings being very identical.
Kwa hivyo pete mbili zile za arusi kuwa na upacha.
Talks about similarity in the identity of the church and Christ.
Inanenea kuhusu usawa kati ya kanisa nae Kristo.
And surely if you look at it very deep, you find that Christ is not going to marry a church that is not Christ-like.
Na tunapotizama kwa vilindini kabisa tutambua kuwa Kristo hawezi kuoa kanisa ambalo sio kama Kristo.
When I looked at it further, I saw that presenting those two wedding rings was quite a challenge to the church.
Nilipotizama zaidi nilitambua kuwa kuwakilisha zile pete mbili za arusi ni jambo ambalo linatia changamoto kanisa.
And it is a revelation to the church.
Na ni ufunuo kwa kanisa.
It is a challenge to the church in that the church will wear the same type of ring that Christ will wear.
Inaeleza kanisa kuwa ni changamoto kwa sababu kanisa litavaa pete ambayo ni sawa na ile ambayo Kristo atavaa.
That means in this wedding banquet,
iyo yamaanisha katika karamu hii ya arusi,
the Father has prepared a place, a seat for Christ and the church, the same place, they are at the same level.
Baba ametayarisha katika kiwango ambacho ni sawa, kiti ambacho Kristo ataketi na kiti ambacho kanisa yafaa kuketi.
That is a mighty challenge to the church.
Hiyo ni changamoto kubwa sana kwa kanisa.
And many times before you go into a wedding or a marriage,
na wakati mwingi kabla uingie katika harusi ama ndoa,
you always want to know, what does the other person like that can make us get married or wed together?
Kila mara ungependa kujua ni nini ambalo mchumba mwenzako anapenda, kile ambacho kitafanya nyinyi wawili muoane ama mufunge arusi.
You have to have some things in common, likeness.
Lazima muwe na vitu kadhaa ambazo zinafanana.
So when Jehovah presented those two wedding rings as very similar, exact.
Kwa hivyo Bwana Yehova alipowakilisha zile pete mbili za arusi zikiwa zafanana kabisa,
and yet looking at the character of Christ Jesus as being very holy,
na ilhali ukitizama tabia za Kristo Yesu akiwa mtakatifu,
you can't help but wonder,
huwezi jisaidia bali ushangae,
and wonder what church will make it into the wedding supper of the Lamb of God.
Na ushangae ni kanisa gani litafaulu kuingia katika karamu ya arusi ya mwana kondoo wa Mungu.
That means actually the church that makes it in the rapture has to wear the likeness of Christ.
Hiyo yamaanisha kanisa ambalo litafaulu kuingia katika unyakuzi lazima livae kufanana na Kristo.
Now considering the church where she is now, that's a very big challenge the Lord has presented.
Na tukirejelea kanisa mahali ambapo lipo hivi sasa, hiyo ni changamoto sana ambayo Bwana ameakilisha.
And the Lord tells us very clearly that Christ is coming to marry his bride, the church.
Na Bwana anatueleza kwa uwazi kuwa Kristo yuaja kuoa bi arusi wake ambaye ni kanisa.
But he says the perfect bride of Christ.
Lakini asema bi arusi aliye mkamilifu.
Because our Lord, he is perfect. He's a perfect bridegroom.
Kwa sababu Bwana wetu ni mkamilifu, yeye ni Bwana arusi ambaye ni mkamilifu.
In the book of John chapter 15.
Kitabu cha Yohana 15.
This is what he says.
Haya ndiyo anayosema.
He says from verse 4.
Kuanzia mstari wa 4.
Remain in me and I will remain in you.
Kaeni ndani yangu nami ndani yenu.
No branch can bear fruit by itself.
Kama vile tawi lisiloweza kuzaa peke yake,
it must remain in the vine.
Lazima lisalie ndani ya mzabibu.
Neither can you bear fruit unless you remain in me.
Nanyi msipokaa ndani yangu, amwezi zaa matunda.
I am the vine.
Mimi ni mzabibu.
And you are the branches.
Ninyi ni matawi.
If a man remains in me,
akaae ndani yangu,
and I in him,
nami ndani yake,
he will bear much fruit.
Huyo huzaa sana.
Apart from me you can do nothing.
Maana pasipo mimi ninyi hamwezi fanya lolote.
If anyone does not remain in me,
mtu asipokaa ndani yangu,
he is like a branch that is thrown away and withers.
Ni kama tawi ambalo linatupwa na kunyauka.
Such branches are picked and thrown into the unquenchable fire.
Matawi haya hutupwa katika moto usiozimwa milele.
Now listen to me, precious listeners.
Kwa hivyo nisikize watu wa dhamana mnaonisikiza.
When our Father Jehovah presented those two wedding rings,
wakati Baba yetu Yehova aliakilisha pete mbili hizo za arusi,
surely it's such a wonderful presentation by our Lord, our Father.
Hakika ni akilisho jema sana la kupendeza naye Baba yetu.
And it is fulfillment of Bible prophecy.
Na ni kudhibitisha kwa unabii wa Biblia.
And it speaks of the faithfulness of our God.
Na inanenea uaminifu wa Mungu wetu.
Because all these things were written in the Bible.
Kwa sababu vitu hivi vyote viliandikwa kwenye Biblia.
The time will come when Christ will come and marry the church.
Ya kwamba wakati utafika ambao Kristo atakuja na kuoa kanisa.
Wed the church.
Na afunge arusi na kanisa.
And when he showed on the 1st of November 2006 those two rings.
Na aliponionyesha tarehe mosi mwezi wa Novemba mwaka 2006 pete hizo mbili za arusi.
That represents the faithfulness of our Father Jehovah to the church.
Hiyo iliakilisha uaminifu wa baba yetu Yehova kwa kanisa.
I promised you.
Niliwaahidi.
And I will fulfill it. It will take place.
Na nitadhibitisha maana itatimia.
But I am still talking about the identity of the two rings.
Lakini bado ninanenea upacho wa pete zile mbili.
As I talk about the faithfulness of the Father.
Ninaponenea uaminifu wa baba.
So the question is.
Kwa hivyo swali ni.
If our God is faithful.
Ikiwa Mungu wetu ni mwaminifu.
And finally he has shown the rings.
Na hatimaye ameonyesha pete.
Meaning that I promised you a wedding will take place.
Maanisha niliwaahidi arusi na arusi itatimia.
Has the church been faithful to God?
Je, kanisa limekuwa la uaminifu kwa Mungu?
Has the church been faithful to Christ Jesus?
Je, kanisa limekuwa lenye uaminifu kwa Kristo Yesu?
So you see that the presenting of the two rings.
Kwa hivyo waona kuwa uwakilishaji wa pete mbili.
As being very identical.
Ya kwamba ni za upacha.
Is a big challenge to the church, especially in these last days.
Ni changamoto kubwa sana kwa kanisa haswa katika nyakati hizi za mwisho.
Because that means the church has to walk in the holiness of Christ.
Kwa maana hiyo yamaanisha kanisa la stahili litembee katika utakatifu wa Kristo.
There is no way Christ is going to marry the church if she has not walked in the holiness of Christ.
Hakuna jinsi Kristo aenda kuoa kanisa ambalo halijatembea katika utakatifu wa Kristo.
That's why he said remain in me.
Na ndio maana anasema kaeni ndani yangu.
So I can be in you.
Ili nami niwe ndani yenu.
When you remain in Christ Jesus.
Unapokaa ndani ya Kristo Yesu.
You grow in Christ Jesus.
Unakuwa ndani ya Kristo Yesu.
To complete stature and maturity as a bride of Christ.
Hadi kiwango cha kukomaa kikamilifu kama bi arusi wa Kristo Yesu.
And he's saying then you can bear fruit.
Na anasema basi utazaa matunda.
Much fruit.
Matunda mengi.
But if you don't remain in him.
Lakini ikiwa hautakaa ndani yake.
He says you're like branches that are cut off.
Anasema wewe ni kama tawi ambalo linakatwa.
And thrown into the fire that is unquenchable.
Na kutupwa katika moto usiozimika.
So I want to ask the church of Christ today.
Kwa hivyo nataka kuliulizia kanisa la Kristo leo.
I came into this country, I sang this song for a long time.
Nilikuja katika taifa hili na nimeimba wimbo huu kwa muda mrefu.
I sang let us prepare the kingdom of God is near.
Aliimba wacha tujitayarishe maana ufalme wa Mungu umekaribia.
I sang the Lord he has spoken with me about the rapture.
Aliimba kuwa Bwana amenena naye kuhusu unyakuzi.
I sang John the Baptist has been presented on my right hand side.
Aliimba kuwa Yohana Mbatizaji ameakilishwa katika mkono wake wa kulia.
I sang let us walk in holiness and complete righteousness.
Aliimba kuwa tutembee katika utakatifu na uhaki ulio mkamilifu.
I sang let us repent and return to Jehovah.
Aliimba kuwa wacha tutubu na tumrejee Yehova.
But now the Father has surprised us by suddenly showing the wedding rings.
Lakini sasa baba ametushtusha kwa kutuonyesha pete za arusi.
So my question to you is this.
Kwa hivyo swali langu kwenu ni.
Have you remained in Christ Jesus?
Je, mmesalia ndani ya Kristo Yesu?
Because if you remain in Christ Jesus.
Kwa maana ukikaa ndani ya Kristo Yesu.
You have no choice but to walk in complete holiness.
Huna chaguo ila kutembea katika utakatifu mkamilifu.
Has the church in Kenya remained in Christ Jesus?
Je, kanisa la Kenya limesalia ndani ya Kristo Yesu?
Because he says remain in me.
Kwa maana anasema kaeni ndani yangu.
And I will remain in you.
Nami nitakaa.
And he also says no branch can bear fruit by itself.
Na pia anasema hakuna tawi ambalo litazaa matunda kwalo peke yake.
It must remain in the vine.
Lazima lizalie kwenye mzabibu.
For me, the two rings to be identical is a very big challenge to the church.
Kwake pete mbili zile za arusi kuwa na usawa na kufanana ni changamoto kubwa sana kwa kanisa.
Because I begin to understand that the church has to wear the likeness of Christ in order to be able to marry Christ.
Kwa maana anaanza kuelewa kuwa kanisa lazima livae kufanana na Kristo ili likaeze kunyakuliwa katika unyakuzi.
And yet I see very clearly the Lord saying that him and the Father, they are one.
Na ilhali anaona kwa wazi kuwa Bwana anasema yeye Yesu Kristo na Baba wanafanana.
Because he says in the book of John chapter 14.
Maana anasema kwa kitabu cha Yohana 14.
He talks very clearly on verse 20.
Anasema kwa wazi mstari wa 20.
On that day you realize that I am in my Father.
Ya kwamba siku hiyo mtatambua mimi ni ndani ya Baba yangu.
And you are in me.
Nanyi mu ndani yangu.
And I am in you.
Nami ndani yenu.
And you begin to understand that when you draw into the likeness of Christ.
Na unapata kutambua kuwa unapoingia katika kufanana na Kristo.
You are actually entering into the likeness of the Father.
Hakika unaingia katika kufanana na Baba.
Again, John chapter 14 verse 20.
Tena Yohana 14:20.
He says, on that day you realize that I am in my Father.
Anasema siku hiyo ninyi mtatambua kuwa mimi nimi ndani ya Baba yangu.
And you are in me.
Nanyi mu ndani yangu.
And I am in you.
Nami ndani yenu.
And then he continues by saying, whoever has my command and obeys them, he is the one who loves me.
Inaendelea na kusema yeye aliye na amri zangu na kuzishika yeye ndiye anipendaye.
He who loves me will be loved by my Father.
Naye anipendaye atapendwa na Baba yangu.
And I too will love him.
Nami nitampenda.
And show myself to him.
Na kujidhihirisha kwake.
And he says, whoever has seen the Son has seen the Father.
Na anasema yule ambaye amemuona mwana amemuona Baba.
So actually the church is being called to wear the righteousness and the likeness of Christ.
Kwa hivyo kanisa laitwa livae uhaki na kufanana na Kristo,
the holiness of Christ,
utakatifu wa Kristo,
and also the holiness of the Father,
na pia utakatifu wa Baba.
So in other words, the church is being called to be in the likeness of God.
Kwa hivyo kwa hali nyingine kanisa inaitwa iwe katika kufanana na Baba.
And when I looked at the two wedding rings, how identical they are.
Na nilipotazama pete mbili za harusi jinsi zilikuwa zinafanana.
It is both humbling and shocking.
Yote ni ya kunyenyekeza na kushtusha.
Because you see that if you are going to be alike to Christ, then you are alike to the Father.
Maana unapoenda kuwa na kufanana na Kristo, unaenda kuwa na kufanana na Baba.
But when I looked at the two wedding rings, even when heaven opened, when he was changing shape and showing them to me.
Lakini nilipokuwa natazama pete mbili za harusi wakati mbingu zilifunguka alipokuwa anazizungusha zungusha.
I saw the completion of the prophecy of the faithfulness of God to man.
Niliona kutimia kwa unabii wa uaminifu wa Bwana kwa wanadamu.
I saw God coming in the likeness of man.
Niliona Mungu akija kwa kufanana kwa wanadamu.
To marry man.
Kuwaoa wanadamu.
To wed the church.
Kufunga arusi na kanisa.
Surely it is very humbling.
Hakika ni ya kunyenyekeza.
That talks of the humbleness of God in Christ Jesus.
Iyo inanenea unyenyekevu wa Mungu kwa Kristo Yesu.
So our Lord Jesus can be able to come from above the higher heavens where he's seated as the King of Glory.
Ili Bwana wetu Yesu Kristo akaeze kuja toka mbinguni pa juu ambapo anaketi kama mfalme wa utukufu.
And come down and be equal with man.
Na aje chini awe kwa kiwango cha sawa na wanadamu.
And then wed the church.
Na kisha aoe ama afunge arusi na kanisa.
I did not see any bigger type of ring that this is now for the Lord and this. I saw similar, the same types of ring. Two similar rings. Two same rings.
Hakuona pete yoyote ambayo moja labda ilikuwa kubwa kisha wakasema hii ni ya Bwana. La, aliona pete zote mbili zikiwa zinafanana, zikiwa zinatoshana kwa ukubwa.
It makes me wonder what church will marry Christ if it's not a remnant church.
Inanifanya nishangae kanisa lipi litaoleka kwa Kristo ikiwa sio kanisa ambalo ni masalia.
The two rings being very similar means we have to wear the identity of Christ. No wonder he says, remain in me and I will remain in you.
Zile pete mbili kufanana inamaanisha lazima tuvae kufanana na Kristo. Na ndio maana anasema mkae ndani yangu nami nitakaa ndani yenu.
The book of 2 Corinthians chapter 6, I'm taking it to the next level.
Kitabu cha Wakorintho wa pili kifungu cha 6 anakupeleka kiwango kingine.
He says from verse 14, do not be yoked together with unbelievers.
Anasema kuanzia mstari wa 14, msifungiwe nira pamoja na wasioamini.
For what does righteousness and wickedness have in common?
Kwa jinsi isivyo sawa sawa, kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi?
Or what fellowship can light have with darkness?
Na pana shirika gani kati ya nuru na giza?
Or what harmony is there between Christ and Belial?
Tena pana ulinganifu gani kati ya Kristo na Beliari?
What does a believer have in common with an unbeliever?
Au yeye aaminie ana sehemu gani pamoja na yeye asiye amini?
What agreement is there between the temple of God and idols?
Tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu?
For we are the temple of the living God.
Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai.
As God has said, I will live among them. I will live with them and walk among them. And I'll be their God and they will be my people.
Kama Mungu alivyosema na kwamba, nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea. Nami nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu wangu.
Anyhow, so you see very, very clearly, he says, therefore come out of them and be separate, says the Lord.
Kwa hivyo tokeni kati yao mkatengwe nao, asema Bwana.
So it becomes very clear that even in so, Christ cannot be yoked with an unbeliever.
Kwa hivyo inakuwa wazi kuwa hata hivyo Kristo haezi fungiwa nira na wale wasioamini.
That means Christ cannot be yoked or wedded with an unbelieving church.
Hiyo yamaanisha Kristo haezi fungiwa nira ama funganishwa arusi pamoja na kanisa lisiloamini.
I'm just looking at one aspect of those rings being very identical.
Anatazamia jambo moja ya zile pete kuwa na kufanana.
Said that the way the rings have been perfected speaks about the perfection of sainthood that is required of you.
Tumesema kuwa jinsi pete zimefanywa kuwa kamilifu inarejelea jinsi wewe unahitajika kuwa mkamilifu.
You're supposed to be a perfect saint.
Unahitajika kuwa mteule ambaye ni mkamilifu.
And all these things we are talking hinge on the Holy Spirit.
Na mambo haya yote ambayo tunanenea yanarejelea Roho Mtakatifu.
Remember, he said, like it was during the time of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man.
Kumbuka alisema, jinsi ilivyo kuwa katika nyakati za Nuhu, ndivyo itakavyo kuwa katika nyakati za kurejea kwae mwana wa Adamu.
When I looked at those two rings being very perfect and similar,
nilipo tazama pete zile mbili za arusi kuwa kamilifu na za kufanana,
I saw the fulfillment of the book of Matthew chapter 24 verse 37.
Niliona kudhibitia kwa Mathayo 24 mstari wa 37.
Where he said, like it was during the time of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man.
Ambapo alisema, jinsi ilivyokuwa katika nyakati za Nuhu, ndivyo itakapokuwa kwa kurejea kwa mwana wa Adamu.
Because during the time of Noah, people were busy doing their own things when the message was out for the church to repent and get out of wickedness.
Kwa sababu kwa nyakati za Nuhu, watu walikuwa wanajishughulisha na kazi zao wenyewe wakati ujumbe ulikuwa umetolewa kuwa watubu na warejee utakatifu.
They were lovers of pleasure.
Walikuwa wanapenda kubarizi.
They were marrying and drinking and eating.
Walikuwa wanaoa wakinywa na kula.
And when I saw the perfection of the two rings and being identical,
na nilipoona pete zile mbili kuwa kamilifu na kufanana,
I began to understand that for the church to reach the perfection of Christ, the church needs to put in a lot of work.
Nilianza kuelewa kuwa ili kanisa lifikie ukamilifu wa Kristo, kuna kazi nyingi ambayo wanastahili kutenda.
And the other thing I saw in the two rings being very identical and similar,
na jambo lingine ambalo niliona kwa pete zile mbili kufanana na kuwa sawa,
is the fact that during the time of Noah, actually very few made it into heaven.
Ni kuwa kwa nyakati za Nuhu, wachache sana walifaulu kuingia mbinguni.
Actually, only Noah's family made it into the ark.
Hakika ni familia tu ya Nuhu iliyofaulu kuingia kwenye safina.
So, the perfection of Christ that is required of the church is still lacking now if you see the church that you have today.
Kwa hivyo, ukamilifu wa Kristo ambao unahitajika kuonekana kwenye kanisa, hadi hivi sasa hauonekani.
So, it's amazing to me that actually there will be only a small percentage, a small fraction, a remnant like it was during the time of Noah. Only a small remnant will make it into the banquet, the wedding banquet of Christ.
Kwa hivyo ni ya kushangaza kwangu kuwa asilimia kidogo sana ya masalia ndio itakayo faulu kuingia katika karamu ya arusi.
Actually, that really fulfills the prophecy the Lord gave in Matthew 24 verse 37, that like it was during the time of Noah, so will it be at the coming of the Son of Man.
Hakika hayo yanadhibitisha unabii ambao ulitolewa katika Mathayo 24:37 kuwa jinsi ilivyokuwa katika nyakati za Nuhu ndivyo itakavyokuwa katika nyakati za kurejea kwake mwana kondoo wa Mungu.
Because when you look at the church in the four corners of the earth, the five continents, if you just look very clearly at the five continents, you see that the church has not even moved close to the primitive church.
Unapotizama kanisa katika pembe nne za dunia, bara tano za ulimwengu, unaona kuwa kanisa halijakaribia hata ule upako wa kanisa ule wa kwanza.
And remember that the latter church is supposed to have been more anointed so that the latter church can be Christ-like and Mary Christ.
Na ukumbuke kuwa kanisa hili la nyakati za mwisho lafaa kuwa la utukufu zaidi ili likaweze kupakwa mafuta na liwe kama Kristo ili likaweze kuoleka kwa Kristo.
And you see that when the Father presented those rings, even flashing the rings when he was flipping them from side to side, it talks about the pride he had. He was saying, "Look how precious my wedding rings are. Who is this church that is going to wear this ring?"
Unapotizama jinsi Bwana alikuwa anazionyesha zile pete, akizizungusha zungusha nione pande zote, inaonyesha jinsi Baba alikuwa na furaha sana na zile pete akisema, tizama ni nani, ni kanisa lipi ama ni nani atakaye faulu ili akaweze kuvaa pete hizi.
Look, my wedding is ready.
Tizama arusi yangu ii tayari.
But who is going to be worthy to wear this wedding ring?
Lakini ni nani ambaye anaenda kustahili kuvaa pete hizi za arusi?
It is going to boil down to the Holy Spirit of Jehovah God.
Inaenda kurejea chini hadi kiwango cha Roho Mtakatifu wa Mungu.
Hallelujah.
Hallelujah.
I know a lot of servants of God have been calling here. They want to receive the Lord.
Najua watumishi wengi wa Mungu wamekuwa wanapiga simu mahali hapo wangependa kumpokea Bwana.
And a lot of other people who cannot reach get through the lines on the other side.
Na watu wengine pia ambao labda hawawezi kufikia kwa kupiga simu.
And so we are going to have a very mass altar call.
Na kwa hivyo tunaenda kuwa na mwito wa madhabahu ambao ni mkubwa sana.
But I'm just handling the wedding rings right now.
Lakini hivi sasa anashughulikia pete za arusi.
When the Father presented the wedding rings.
Wakati Baba aliakilisha pete za arusi.
Actually, it also presented a challenge to the church.
Hakika pia aliakilisha changamoto kwa kanisa.
And it also talks about the fact that he is going to be very firm to the letter of the word written in the Bible.
Na pia inanenea kuwa anaenda kutilia mkazo kwa kila andiko ambalo liko kwenye Biblia.
Because the Bible says he will marry a perfect bride. Christ will marry a perfect bride.
Maana Biblia inasema Kristo atamwoa bi arusi aliye mkamilifu.
But what is surprising that we've seen here is that Christ is saying, "Remain in me so I can also remain in you."
Lakini la kushangaza hapa ni kuwa Kristo anasema, kaeni ndani yangu ili nami nikae ndani yenu.
And I'm very sorry to say that actually the church today has not remained in Christ Jesus.
Na samahani sana kwa kusema kuwa kanisa la leo halijakaa ndani ya Kristo Yesu.
That is the challenge. That is the challenge that the two wedding rings present to the church.
Hiyo ndiyo changamoto ambayo pete zile mbili za arusi zinaakilisha kwa kanisa.
I know that it takes a bit of time for the bride of Christ to receive the Lord and then mature up, be a mature bride, which means walk in the Spirit. But, and yet time is out.
Najua inagharimu muda fulani ili kanisa likaweze kutembea jinsi Kristo anavyohitaji na likapate kukomaa ilhali muda umeyoyoma.
As we take the break now for worship.
Tunapochukua nafasi ya kupumzika ili kuabudu.
I want you again to remember that Christ will marry only a Christ-like church that has remained in him.
Ningependa utambue kuwa Kristo ataoa kanisa ambalo ni kama yeye Kristo ambalo limekaa ndani yake.
That's why he said, remain in me and I'll remain in you.
Ndio maana anasema, kaa ndani yangu nami nitakaa ndani yako.
But what is even more scary is the fact that he says him and the Father they are one. If you remain in him, then he in the Father. In other words, you will wear the likeness of Jehovah God the Father.
Lile ambalo ni la kustusha sana ni kuwa anasema yeye na Baba ni kitu kimoja. Kwa hivyo ukikaa ndani yake utakuwa umekaa ndani ya Baba na kwa hivyo utakuwa na kufanana na Yehova Mungu.
As we go into the break, the book of Ephesians chapter 4.
Tunapokaribia kupumzika kitabu cha Waefeso 4.
Ephesians chapter 4 verses 8 to 12.
Waefeso 4 mstari wa 8 hadi 12.
Again Ephesians chapter 4 verses 8 to 15.
Tena Waefeso 4 8 hadi 15.
Again I'm reading the book of Ephesians chapter 4.
Kitabu cha Waefeso kifungu cha 4.
I'm reading verses 8 all the way to 15.
Mstari wa 8 hadi 15.
And this is what he says here.
Na inasema hivi hapa.
This is why it says.
Hivyo husema.
When he ascended on high, he led the captives in his train and gave gifts to men.
Alipopaa juu aliteka mateka akawapa wanadamu vipawa.
That is the rapture of the church.
Huo ni unyakuzi wa kanisa.
Again, when he ascended on high.
Tena alipopaa juu.
He led captives in his train.
Aliteka mateka.
And gave gifts to men.
Akawapa wanadamu vipawa.
Listen to verse 9.
Sikiza mstari wa 9.
What does he ascended mean except that he also descended to the lower earthly regions?
Basi neno hilo alipaa maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi.
Look at this now.
Tizama haya sasa.
He who descended is the very one who ascended higher than all the heavens in order to fill the whole universe.
Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote ili avijaze vitu vyote.
And he says, then verse 14, he says, then we will no longer be infants tossed back and forth by the waves and blown here and there by every wind of teachings and by the cunning and the craftiness of men in their deceitful schemes.
Basi mstari wa 14, ili tusiwe tena watoto wachanga, tukitupwa huku na huku, na kuchukuliwa na kila upepo wa elimu kwa hila ya watu, kwa ujanja tukizifuata njia za udanganyifu.
And look at what he says here.
Tazama yale ambaye asema hapa.
Verse 15.
Mstari wa 15.
Instead speaking the truth in love, we will all... instead speaking the truth in love...
Lakini tushike kweli katika upendo...
We will in all things grow up into him who is the head, that is Christ.
Na kukua hata tumfikie yeye katika yote, yeye aliye kichwa Kristo.
So in other words, he's saying that you are able to grow into the full stature of Christ Jesus.
Kwa hivyo kwa hali nyingine anasema, tuaweza kukua hadi kiwango cha Kristo.
Examine yourself even now as you listen to this radio.
Jitazame mwenyewe hata sasa unaposikiza radio hii.
Have you reached a place now that the Spirit of the Lord is telling you that, look, you have grown to a stature that is in the likeness of Christ.
Je, umefika kiwango ambacho unapojitazama Roho Mtakatifu anakueleza, tizama hapa, umekuwa hadi umefikia kiwango ambacho wafanana na Kristo.
I know that a large percentage of the church has not even received the Holy Spirit.
Najua asilimia kubwa ya kanisa hata bado haijampokea Roho Mtakatifu.
So surely when the Lord Jehovah presented the two rings and he was flipping them like this.
Kwa hivyo hakika Yehova Mungu alipoakilisha pete mbili na alikuwa anazizungusha.
Number one, it was a big source of joy.
Jambo la kwanza ilikuwa sehemu kubwa ya furaha.
That our God is so faithful to mere men.
Ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu kwa wanadamu wasio stahili.
In fact, our God is so faithful that every word he wrote for man that he will do, he is fulfilling.
Ya kwamba Mungu wetu ni mwaminifu kwamba kila andiko ambalo aliwaandikia wanadamu akasema atalitenda analitimiza.
Number two, it speaks about the generation you are in.
Pili yanenea kiwango cha uzazi ambalo umo.
And that means that you are the generation that will see the fulfillment of Bible prophecy.
Na hiyo yamaanisha wewe ni uzazi ambao utaona kutimia kwa unabii wa Biblia.
But number three, it also presents a very, very high challenge to the church, that is you the Christian.
Na nambari ya tatu inaleta changamoto kubwa sana kwa kanisa wewe ukiwa Mkristo.
How powerful Christ is, we have seen in the book of Ephesians chapter 4.
Jinsi Kristo alivyo na nguvu zaidi tumeona katika kitabu cha Waefeso kifungu cha 4.
That actually he ascended above the higher heavens, above.
Ya kwamba kweli alipaa juu zaidi ya mbingu juu.
So he could fill the universe.
Ili akaweze kujaza ulimwengu.
So it's amazing to me that the same wedding ring he will wear is the same ring you will wear.
Kwa hivyo ni ya kuvutia kwangu kuwa pete ile ile ambayo atavaa ndio hata nawe utavaa.
This is one of the biggest mysteries ever in creation.
Hii ni baadhi ya mambo yaliyogunduliwa katika ulimwengu.
So you begin to understand that how is it possible that God can be in the likeness of man and equate himself to man?
Ili ukaweze kuelewa kuwa ni jinsi gani Mungu anaweza kuwa katika kiwango cha wanadamu na akaweze kujilinganisha na wanadamu.
And the two rings again in number 5 speaks about the disappointment that is likely to be presented by the church to the Lord.
Na nambari ya 5 zile pete mbili tena zarejelea kule kukasirisha Mungu, jinsi kanisa litamkasirisha Mungu.
Because surely speaking, looking at the church today, is the church able to be in the likeness, in the full stature of Christ Jesus?
Je, kanisa liko katika kiwango ambacho laweza kulinganishwa na Kristo Yesu?
In other words, he's saying mature, not swayed left and right by false teachings, speaking the truth and operating as a mature bride, preparing for the bridegroom.
Kwa hali nyingine anenea kukomaa, sio kuzungushwa kulia na kushoto, bali kunena yale ambayo Bwana anataka mnene na muwe kiwango ambacho mwaweza kuoleka kwa Bwana arusi.
And yet he says mzabibu, the vine, that if a vine that does not bear fruit is a vine that is not in him, has not remained in him.
Na ilihali anasema mzabibu usiozaa matunda ni mzabibu ambao haujakaa ndani yake.
And he says it's cut and thrown into fire.
Na anasema unakatwa na kutupwa kwenye moto.
When you look at yourself today,
unapojitazama siku ya leo,
do you see yourself wearing that glorious, golden, powerful wedding ring with Christ?
Je, unajiona ukiwa umevaa zile ile pete ya arusi yenye utukufu na nguvu iliyoundwa kwa dhahabu ya Kristo Yesu?
Have you remained in Christ Jesus?
Je, umekaa ndani ya Kristo Yesu?
We are going to continue with these wedding rings.
Tunaenda kuendelea na pete hizi za arusi.
Let us have worship.
Wacha tuwe na kuabudu.
And then we'll have also a massive altar call.
Na kisha tutakuwa na mwito wa madhabahu ulio mkuu zaidi.
051
051 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0722 0 siku ya leo laini hizi za simu zimefunguliwa wazi kwa wale ambao wanampokea Kristo Yesu peke yao.
Remain in me.
Kaa ndani yangu.
And I will remain in you.
Nami nitakaa ndani yako.
Remain in me.
Kaa ndani yangu.
And I'll remain in you.
Nami nitakaa ndani yako.
Have you remained in Christ Jesus?
Je, umekaa ndani ya Kristo Yesu?
Because the word of the Lord says,
kwa sababu neno la Mungu lasema,
be not yoked unequally.
Usifunganishwe nira kwa kutokuwa kiwango sawa.
With unbelievers.
Na wale ambao hawaamini.
Remain in me.
Kaa ndani yangu.
And I'll remain in you.
Na nitakaa ndani yako.
That means you will be Christ-like.
Iyo yamaanisha utakuwa kama Kristo.
Have you remained in Christ?
Je, umekaa ndani ya Kristo?
Shalom.
Ubarikiwe.